Say my ooh, yeah, yeah.
One time.
Waka, waka, waka. Juze doba zitu nice, juze tuzime nice.
Mwana.
Say my ooh, yeah, yeah.
Kwa majina ni yani.
Juze doba zitu nice, juze tuzime nice.
Say do.
La, la, la. Ako kapeni ka area. Naka kitaka mwi chapa.
Chapa.
Nakula kiapo ndai hapa.
Aje.
Si don't con it, Niki Rusha, mami stare. Uyungo wene nguwa mwili hatare. Wine and cut, nishikishe male. Twende maeneo chuma ilalilane.
Mie ni bad boy kijana wa ingo. Napenda njugu na mukombero. Kingo Marcel napenda mastingo. Kifo cha mende ama wagido. Ooh, yeah, yeah.
Ufa deleva makanga. Leo ni kifo cha mende.
Yeah. Maji mipatana na waya ya stima. Hata ya sina, nepiga ki John Cena. When I'm done, you can't see me. Ah, vuta kaya, harufu mbaya. Nyama njege na manduku lumbaya. Unaishi wapi ya haya? Notoka wapi ulaya?
Nyashi yake soft, kama matires. Na ipapase na nitoa stress. Kama mzinga ni jaka bless. Na majirani wata witness. Ia ni bad boy kijana wa ingo. Napenda njugu na mukombero. Kingo Marcel napenda mastingo. Kifo cha mende ama wagido.